Sina ni time, yeah. Days in a fly, yeah. Siezi afford, kumak time. Mimi kitu sina ni time, uh-huh. Days in a fly, yeah. Siezi afford, yeah. Kumak time,
when you rappers unafuck wa una brag juu ya bag, but wanangam vile ina kam. Ata ka usemi inasako inendanga tuiki kwa pienga daily daily. Trust sinachoro kwako bado umetense. Plus kila mtu wana version yake events. Ushanionesha na ukinionesha na check you. Metry kuseparate unati professor na cake. Mini provider na steady. Jamai protector wengine wakienda na ukedi. From kugrow pamoja tusaku ona na weekendi. Najwa mna check in ki make it. Nina masikio malisiko kitu sina ni time.
Na days in a fly. Siezi afford kumak time. Mimi kitu sina ni time. Na days in a fly. Siezi afford kumak time.
Ikitu nika interview. Na do kitu fit you call like even though my nigga do. Used to be sneaky, squeeze ya to fit cheesy feelings. Went from the phase ita pita tu to mapenzi ya kika tu. Na reason na raw, siyo akili. Risking like we don't need to be doing. Na inatumiza juu, tunacheza chini. I've been through things, you've been through things. So really niki imply on the reason mukwa hivi, I know you feel me. All gangsta mpaka to catch my feelings.
Alafu nini?
Alafu je la si.
Kifanya nini?
Ikisha ingia kwa picha, yeah. Waga imeingia kabisa. Na kitu sina ni time.
Na days in a fly. Siezi afford kumak time. Mimi kitu sina ni time. Na days in a fly. Siezi afford kumak time.
I feel like my hours go faster than they used to go. Days in a fly, siezi afford kumak time. Mimi kitu sina ni time. Days in a fly, siezi afford kumak time. Yeah,
kitu
yeah,
sina ni time. Na days in a fly, siezi afford kumak time. Mimi kitu sina ni time. Na days in a fly, siezi afford kumak time. Mimi. Yeah.